waana beero aad u fiican tahay, dadaalkeedana waa fiican yahay, shirarna waa ka sahlan, horumarinta wadanka yaa looga hadlaya, mas-uuliyiin baa joogto, reer gobol baa jira, reer degmaa jira, wasiiraa jooga, xildhibaanaa jooga, ergaa joogto, hawlo horumarineed oo yacni loogu talagalay gobolladan weeye mixnihi wax barbalaana kama jiraan kale. Meydada hotel in lagala baxay waa been, iska horumaadiyaa ka dhici doonana waa been. Maydada dadka joogo, dad maamul samaynayaa jira, dad aruun sameeyaa jira, ummad wax ka dhexeeyaa weeye. Xisaabsan baa layidhaha, dal nabadeed weye, dad nabadda jecel waay. Ciddii yacni wax kala googoorinaysa cadowgaanu aragnaa, dad wax ka dhexeeyaana xisaabta maayo weeye. Aniga saanay igula xuman tahay, aniga saanay igula xuman tahay weye, maogi dagaal maaha. taasina waa adiyada dhan bayna ka jirtaa, ma garatay ammaanka bagaalada baydaba iyo feejignaanta xer farowa.